zatu wagwitsa nchiro chizimba chanje kuti adzigulitsa morere tonse tikugulitsa zofanana ife tikugulitsa ntedza iwo saugulitsa ntedza kuti chizimba chi munachizenga kuti tiuzeni nafenso rioneko kusintha
sichoncho rana soko kungori ife kugulu kwathu tidapanga chisankho chokonza zokolola zathu pozisankha bwinobwino mkuzika mmapakete owala bwino komanso mulingo wake kuyika papakete pomwepo mmene mukuoneramo
konkuno ku Malawi kumene mukupanga izi komatu ndiyetu zokongola
ku Malawi konkuno ndithu kwadambe konkuno mchifukwa chake makasitomala akuthamangira chinthu chooneka bwino chonchi chimadzitanira chokha malonda
ni madabu athu nanga ife tingazikwanise bwanji zimenezi
ndisotheka makamaka muti amagwiritsa ntchito tu achinyamata mdera lanu achinyamata konzani zokolola zanu ndikupanga zinthu zomwe mungagulitse pa mtengo wokwera izi zidzakweza umoyo wanu
ndi udindo wanga kusamala thanzi latonse
uthengawu akukupatsirani ndi asisona mogwirizana ndi concern worldwide komanso sicod ndi thandizo lochokera ku Irish Aid.